You're with SBS Radio.
Nā wha awa wana rei lāle sua sua ngā le komisi sua sua I whale tupele Banking Royal Commission, mā na wha ailo ai se tasi o mōli mau. Le tipi ele whale tupe o le National Bank of the National Australia Bank po le NAB, o pili o au aunanga alona lāla I supa po le Superannuation Trustee. I se tangata ua leva o na maliu. O le mōli mauna whaia e Nicole Smith, o ia na whaaululu ia I le lāla o le National Australia Bank, e ngafa mamata upu I supa po le superannuation, le whaala putuputonga le nulis. E le oilo atonu pe to afia ni tangata na whaia ia I le nei whainga. A e le na o le National Australia Bank, le NAB, le po le NAB, le whale tupe na whaia le nei whainga le a miotonu. Na muamua maua le ova a le Commonwealth Bank of Australia, a to ai, ma le whaana putuputonga po le company le AMP. Ai ina ua fesilingi a Commissioner Kenneth Hayne, le tamaitai o Nicole Smith, pena tele ila ngona ina pe manatu. O le ave o tupe a isi tangata, I se awala le a miotonu ma le wha maoni wha penei, e ono tula I mai ai o se soli tula fono.
Did you think yourself that taking money to which there was no entitlement raised a question of the criminal law?
I didn't.
Se vaenga o le teimi na fesilingi ai e le komisi suesue, le Commissioner Kenneth Hayne, se tasina avea ma whaatonu pena whaauluru e le lala o le NAB I auaunanga I le superannuation. Ai ua matua whaamanua lia lava I le company le AMP ina ua palasi I lalo fitu se fulumal whaapasene na paua I lana polofiti I le afa mua mua o le tausanga nei. O se ngau e ova I le tolu se lau miliona tāla ha. Na mai tau ina fo I le paua le polofiti I le Commonwealth Bank I le whaapasene ae na saunoa le whaatonu le Commonwealth Bank of Australia, Matt Common, o nisi o tupe na alu I le tongiina o nisi o sala a le whale tupe, o nisi o sala na hafua mai I le komisi sua suele nei, ae le o ni tupe wha alu whaiwhai pēa.
The underlying core result of $9.2 billion is down 4.8%, but of course there's a number of one-off items in our result this year, including some large penalties relating to past regulatory issues. If we strip those out, actually the underlying profit is closer to 3.7% up. And it's a combination really of the strength of our core franchise.
Le whaatonu o le Commonwealth Bank of Australia, Matt Common.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.